Niki mona utam na morning pain, niki mona utam na morning pain na. Kamoli zaliwa na yo asi gobe, sulitesa tesa mada banana.
Oya madam beri na swale sa, nane ni kasale bana. Juju emiri nane, niki zama kizigizaga zama
zikishika nukate manyanze tena nipige chuki dote na kanze tena ni mapema katashika junsha dema akijipa lafu pate ana filter jongware itabidi putriga ka chicho cha makuru juka ingia ba nutulia na mandugu behind the bus kakishika tunanjugu na kek kwa jaga.
Oya madame ni naswale sa, ndane ni kasale bana. Juju emiri nane niki zama kizigizaga zama.
Hey, mi ndo ukapanga nkiwa rooftop na hunters daily kaka wanko tipsy kirosta kanti kitaka hakuna matata tidonda na dondo atatepwa na tapta shukisha nyuma kuna biria kushika jushika kahawa na shukisha shikisha morio shikisha na kugla ruka ka natambua mana gufa meria.
Oya madame ni naswale sa, ndane ni kasale bana. Juju emiri nane niki zama kizigizaga zama.
Kwela aki left kuna malushon malushon kuna malushon. Kwela aki left kuna malushon malushon kuna malushon.
Away from chanta na si holiday, share kila sana si holiday. Niko busy na zisaka si ombi be, nikimpata na mkata ite golden way. Niki mona utam na morning pain, niki mona utam na morning pain na. Kamoli zaliwa na yo asivo be, sulitesa tesa mada banana liba pe.
Oya madame beri na swale sa, ndane ni kasale bana. Juju emiri nane niki zama kizigizaga zama.
Kwela aki left kuna malushon malushon kuna malushon. Kwela aki left kuna malushon malushon kuna malushon.